ni radio y'ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda n'umwanya w'ikiganiro agasaro kaburaga umwiharikwa muri sanga ikiganiro mutegurirwa kanamugezweho nange Venuste nshimiye imana. Ikiganiro agasaro kaburaga cy'uyu munsi gihuriranye n'imisi mikuru ya Noheli no kurangiza umwaka. Turishimira umubyeyi ugiye guhura n'umwana yabyaye dore hashize imyaka 27 ariko bakaba bari batarabonana. Turakira umubyeyi waburiye umwana we mu Rwanda muri 94 atwawe n'undi mubyeyi ngo wavugaga ko yiboneye umwana yaragiye kurera. Ndakira umwana uvuga ibigwi se wamubyaye agaterwa ishema no kubishame yashibutse. Iki kiganiro ngituye abana bose b'impfubyi, ngituye ababyeyi babareze, ngituye abagira neza babarimo imitima, mbatuye Imana.
Shaka gasaro kawe muzakabona, maze rero shaka gasaro kawe muzakabona. Wiki kintegeye shaka gasaro kawe muzakabona, shaka gasaro kawe muzakabona.
Hashize imyaka 26 inkambi z'impunzi z'abanyarwanda muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zishenywe, dushingiye ku bitabo n'inyandiko zitandukanye z'abariraye ndetse n'izakozwe n'imiryango mpuzamahanga zihuriza ku ngingo imwe. Mu isenya ry'izo nkambi abantu barishwe, abandi bakwiye imishwaro baratatana, ababyeyi baburana n'abana. Muri abo harimo Nyandwi Pierre Clave hatuye mu karere ka Kamonyi, umurenge wa Rukoma, akagari Kataba, umudugudu wa Bukokora. Arashaka abavandimwe be babiri.
Mu kiganiro nzamimo no kurangisha abavandimwe banjye twaburanye mu gihe cyo muri Congo 1996.
Abo bavandimwe bawe ni bande?
Umwe yitwa Shimaka Andre, undi yitwa Shimaka Marco.
None mbwira byagenze gute kugira ngo mutandukane?
Ni ukuvuga ngo kiriya gihe mu Rwanda habaga Jenoside n'intambara, twarangiye muri Congo. Ariko tukaba twari dutuye i Kigali muri komine Rubungo, umurenge Gasogi, sekitire ya Gasogi, serire yari Gashuri. Intambara na Jenoside bibaye duhungira muri Congo, twabaga i Bukavu tuba mu nkambi yitwa Kashusha, ariko abo bavandimwe banjye babaga i Bukavu mu mujyi. Intambara imaze kugera muri Congo, umuvandimwe wanjye umwe ariwe Shimaka Andre yarahunze asanga i Kashusha. Undi Shimaka Marco we ntabwo yigeze aza, ntabwo twamenye uko byagenze ku byo gihe. Hanyuma Shimaka Andre turahungana kubera intambara muri Congo, tujya twira mu mashyamba ya Congo, dutandukanira aho bitaga Ishanje. Mu kuhatandukanira yarakomeje aragenda, bakajya batubwira abantu ngo yagiye, ariko tukaba twagarukiye aho ngaho, famiye yindi yari isigaye, tugaruka mu Rwanda. Ubwo yari njyewe n'ababyeyi banjye n'abandi bavandimwe banjye. Papa yitwa Shimaka Jean Damascene we aracyariho, mama yitwa Nyirabahinzi Agnes we yapfuye muri 1999 yishwe n'urupfu rusanzwe. Abandi bavandimwe banjye bo bariho, hari bo bita Mukamazimaka Dorote, Mukamazimaka Donata, Reberaho Jean Pierre, nanjye Nyandwi Pierre Claveri na Minani Albert, hamwe n'umubyeyi wacu kuko ari umwe dusigaranye Shimaka Jean Damascene. Ubwo rero kuva icyo gihe ntabwo twongeye kumenya amakuru y'abo bavandimwe bacu. Umubyeyi wacu usigaye Shimaka Jean Damascene niwe, kubera ko we arakuze cyane afite mu myaka 82, niwe wari wampaye ubwo butumwa cyangwa se uburenganzira bwo kurangisha abavandimwe banjye.
None se ari Mariko ari na Andreya, hari umwe utabonye kuva i Bukavu, hari n'undi mwatandukaniye Ishanje, na n'ubu kuva wagera mu Rwanda nta muntu n'umwe wigeze akubwira ati nabarabutswa aha, hari unumvise ko yageze aha n'aha?
Mariko kuva niwe wasi utigeze tugeraho ikashusha, we nta makuru twongeye kumenya. Ariko Andre we hari abantu batubwira ko bigeze kumubona za tingitingi ngira ngo, ariko kuva icyo gihe nawe nta makuru yatwangiye kumva.
None se muri 1994 Mariko yarafite imyaka ingahe? Andre yarafite imyaka ingahe?
Muri 1994 Mariko yarafite imyaka 22, Andre yarafite imyaka 24. Bari bakuru.
Nta muntu waba wararokoke tingitingi wigeze ushobora kuvukana nawe ku buryo yashoboraga kuguha amakuru arambuye kuri murumuna wawe?
Ni urubundi ni bakuru banje
nge
ni mutoya kuri bo. Harabahorokokeyo muri famiye zacu bagarutse nabo batandukanye nk'uko nko twatandukanye nayo kubera intambara. Intambara yarabaye igezeho ngo tugitingi iyo masasu aravuga batandukana uko nguko. Ashimaka Andre kuva batandukana nabo nta yandi makuru yatwongeye kumenya.
None urabarangisha hano mu kiganiro Agasaro Kaburaga, wampaye amakuru y'umuryango wawe abariho ku buryo bashobora kubumva bakabamenya bakaba bakumva yuko bariho bari mu Rwanda. Niba yaba Andrea yaba Mariko hari umwe muri bo cyangwa se bombi bakumva aho baba bari, niki ushaka kubabwira uhereye ku kubyo wibuka nubwo bwose mutabanaga babagibukavu wowe uri mu nkambi ariko naho umwe akugereyeho, hari icyo wibuka wasigaranye, hari icyo ushaka kubabwira muri kano kanya? N'icyatumye umubyeyi wawe akubwira ati genda ubashakishe, niki ushaka kubabwira?
Icyo nashaka kubabwira nuko bwose nkuko navuze abavandimwe bacu bari n'umubyeyi wacu baramutse batwumva turabatashya cyane, turabakumbuye. Icyo twifuza nuko batumenyesha aho bari, byaba na byiza bakaba baza mu Rwanda kuko nta mahoro nta kibazo.
Nyandwi Pierre Clavier, urakoze kuza mu kiganiro Agasaro Kaburaga, ushakisha abavandimwe bawe Andrea na Mariko. Shima kandi izera yuko bakumvise iki ni kiganiro gitambuka muri iyi minsi mikuru ya Noheli n'umwaka mushya. Nkwifurize kurangiza umwaka neza, nuzaza uzawugiremo amahoro menshi.
Murakoze cyane Venuste, ndabashimiye cyane kandi mbashimira ko mwateguye kino kiganiro. Mu by'ukuri ntacyo nabona, nabashimira, Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane.
Urakoze cyane nawe, igira amahoro.
Agasaro Kaburaga.
Inkundi imfura Safi yarifuza kumenya amakuru ya mushikiwe bavukana witwa Murekatete Munyana. Wabaye imfubyi ku mezi atandatu, uyu Murekatete ageze ku mezi umunani yatwawe n'ababikira bamujyana mu kigo cy'imfubyi cya Masaka, aho yaje kuvanwa ajyanwa mu Bubiligi muri 1994. Inkundi imfura atuye mu karere ka Gicumbi, umurenge wa Byumba, akagari ka Nyakabungo, umudugudu wa Rugaragara.
Ndarangisha mushiki wanjye witwa Murekatete Munyana. Twatandukanye njye nabaga kwa Masenge, we aza kwa nyirakuru, abana na nyina kwa nyirakuru.
Hanyuma bigenda gute rero?
Hanyuma mama we yaje gupfa, umwana asigarana na nyirakuru, nyirakuru arangiye. Ubwo abagira neza abandi baramumusangirika bamujyana kwa ko atabashije kumurera, bari kumurerera, nuko bamujyana gutyo.
Abo bagira neza ni bande?
Abagira neza abo bazungu babiri n'abamujyana.
Abo babiri gise bamenyaniye he, ninde wabahuje?
Umuntu waje kuba mwereka yari burugumesitiri wari urefaga bava kure.
Burugumesitiri niwe wabazanye?
Niwe wabazanye.
Abazana mu rugo?
Yabazanye ahantu bari mu buhungiro, aho ngaho Byumba.
Yego.
Nuko arangije arambwira ati mukecuru rero ngo umwana wawe ntabwo umushyika wowe ngo reka tumutange agende ajye kumurera, kuko hasi nta bushobozi yari afite bwo kumurera kuko nyina yari amaze gupfa.
None aho hari impunzi mu nkambi, hari abantu benshi bari bakeneye imfashanyo, abandi bafite abana bose barababatse babaha abazungu bajya kubarera, cyangwa se bakurikizaga iki bahitamo abo bana?
ikintu bakurikizaga bakurikizaga ko umuntu yaba nta bushobozi afite bakamujyana umwana.
None se bamuvanye muri iyo nkambi bamujyanye he? Bahise bamujyana mu Bubiligi, yanyuze he? Byagenze gute?
Babavana muri iyo nkambi bahise babagera berekeza i Masaka, mu kigo cy'i Masaka. Bava i Masaka baberekeza mu intambara izahe. Intambara izahe ntiyisorerwa, bahise babajyana mu Bubiligi. Barimo kubahungisha.
None muri 1994 Murekatete yari afite imyaka ingahe?
Yari afite amezi 8.
Yari afite amezi 8 yari akiri uruhinja.
None
kuva yagera mu Bubiligi hari ayandi makuru mwigeze mumenya? Uwo bugumesitiri hari icyo yigeze ababwira? Byagenze gute?
Kuva yagera mu Bubiligi nta yandi makuru twigeze twongera gufata.
Ni ukuvuga ko ubungubu ntabwo muzi niba ariho, ntimuzi niba yarakuze, niba yarabyaye, nta kintu muzi muri make?
Muri make nta kintu dupfa tuziho na gake. Kuba yaba ariho ntabwo tubizi, aba yafatiriwe na byo ntabwo tubizi.
None se niki kikubwira ko yagiye mu Bubiligi?
Ni uko uwo mukecuru ariwe nyogokuru ariwe watubwiye ko ariwe wamujyanye. Tugiye no kubaza aho ngaho i Kigali Masaka, wari umugaragajyanye ko ari n'undi mugabo wari wajyanye umwana we, we yaje kwitaba Imana n'umwana we akaramubona, aratuvuga ngo bamujyanye, babajyanye ahari, we yari ahari, aburirwa indege babajyana.
Ariko se icyo nibaza, aho bari mu nkambi haje Ababiligi baherekejwe na burugumesitiri bashaka umwana. Uwo mwana aho kujyana n'Ababiligi ajya Masaka. Abo Babiligi byagenze gute? Bahereye he? Byagenze gute?
Ababiligi ko byaje kugenda bo baramufasha, barabafasha, hari abana benshi bafatira imodoka barabajya, babajyana aho ngaho i Kigali i Masaka. Abari aho kuba barwaye babacumi bariho babaga, hari abana benshi. Intambara ije gutera irangi imaze kuba ndende, ndetse imaze guhindura isura. Nibwo bakoze ikiho, nibwo bahise babafata barabajyana.
Muri make abana bavanwaga mu nkambi bakajyanwa i Masaka, bakaba ariho bava, boherezwa mu bihugu ibi n'ibi, bashakirwa ababyeyi babarera.
Niko byagenze.
I Masaka ayo makuru wahakuye ni amakuru wabonye nyuma y'intambara, wayaguhaye ninde?
Amakuru nayabonye yamenye nyuma y'intambara, kuko nanjye nayo nyiri mutoya, ndumva kuko niwe wankurikiraga.
Yego.
Ndumva ko nyogokuru niwe wambwiye ayo makuru, ahantu babajyanye byarangije na none. N'umugabo bari bacyoranye niwe waje nawe kubitubwira neza, rwose ko yaje gupfa.
Nkundifura, niba mu mushiki wawe Munyana akiriho, niba ari mu bana bavuye i Masaka muri 1994 ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa kane, yaba ari mu Bufaransa cyangwa se mu Bubiligi, aho ari tuzahamenya. Ndahamya nkomeje yuko niba kiriho tuzamenya amakuru ye, nkazashimishwa no guhuza nawe abo bana aho bari bamwe na bamwe. Kuva ikiganiro Agasaro ka Buraga cyatangira, twagerageje kumenya aho baherereye, ku buryo rero nzashakiraho hanyuma nzakubwira. Hagati aho ni iki n'igihe cyo kurangiza umwaka, iki n'igihe cy'iminsi mikuru ya Noheli, nagira ngo mbere yuko mukwifuriza nkubaze, nubwo bwose mushiki wawe ashobora kuba avuga indimi z'amahanga, ariko ururimi rw'urukundo rwumvikana kenshi kandi rukumvikana neza, niki wumva ushaka kubwira Murekatete? Mwimubwire mu Kinyarwanda, urukundo ntirugira ururimi, rurumvikana muri zose.
Icyo namubwira,
yego,
namubwira ko yazaza, namubwira ko icyo nifuza, mbere ndifuriza amahirwe kuba yagaruka mu Rwanda tukabonana wenda nkazapfa wenda nubwo nahita mfa wenda ariko mubonye gusa nkamugira akamenya ko afite umuvandimwe
kuko nagiyagishije ntugapfe uzamubona yego
murakoze kuko mfite nyine ikomeye cyane kuba mfite mushiki wanjye nkabona namubona kuko dore ko na mama wacu yapfuye na papa wacu akaba adahari
birumvikana ndahamya ko nawe atazi amakuru ko nawe ahora yibaza aho yaturutse nibafite abavandimwe no gukomeza ugategereza wizeye nagira ngo rero nkwifurize kimwe n'abandi mushaka bavandimwe banyu munyuze hari mu kiganiro agasaro kaburaga ariko cyane cyane we by'umwihariko Safi Nkundi mfura nkwifurize kugira iminsi mikuru myiza ya Noheli kandi uyu mwaka dutangiye uzakubere uw'amata n'ubuki
murakoze namwe tuzawusangire kandi muzaturiye kandi Imana ishimwe ko tunavuganye
urakoze nanjye birashimishije ngaho rero gira amahoro
agasaro kaburaga
Kamiye bagerageza amaze imyaka 27 atandukanye na mukuru we batandukaniye muri Kongo atuye mu karere ka Gasabo mu murenge wa Kakiru akagari ka Kamutwa umudugudu wa Kigugu
namuze mukuru wanje 95 twabanaga muri Kongo noneho mu guhunga tuwungutse turatandukana ku kigihe ntabwo ndamubona ariko nubwo yari mukuru ndibaza ko rwose pe yaba akiriho ariko sinamenya aderesi y'ahantu yaba ari kandi nibyo ngibyo byose ntacyaha yaba yarakoze mu Rwanda kubera ko yari umuntu w'umuskuti nta bintu byo kujya mu Rwanda yagiyemo twabura icyo gihe duhera n'isaha yatekereje ndi kugira ibintu yenda kuba yabakiriho ariko naragerageje kugira ngo mbone adresse za Gasaro Kabuze mbora adresse ukuntu nabigenza ngiye kubona umuvandimwe wanjye mushiki wanjye w'umudamu arangaragaza bimbariza none nimba mwerefone rwose murakoze
none uwo mukuru wawe mwatandukanye yitwa nde
yitwa Kamari Netricia
Kamari
Rene Kritia.
None muri 94 urambwira ko ari umusukuti muri 94 urambwira ko ari umusukuti yari umusukuti hehe yari ari mu yihunite
impamvu bwa umusukuti yari umujene nyine muri karitsiye ntago yabitegeye mu bintu by'intambara no kuba wenda yarahunze no kubera yagiye ari kadogo nyine ari umukara ku bintu bya kera twajyaga gufata umuceri wa sirikare umuntu akazira amazi noneho turijina nyine bahunga yaraye mu kigo nyine ngo barahunga nyine barajyana nanjye niko nagiye nanjye nagiye kwa genyine ni kuko byagiye
none mbere y'intambara mwari mutuye hehe
twari tuye Kakiru aho tubungubu nyine
none abasirikare bajyanye bari
abasirikare bajyanye barabashanga agarafashiro ni nanda cyari polisi ariko byo ngiri ntabwo yagiye ntabwo ari kumeje ko ajeje mu nkambi aba umuturage usanzwe pe nyine mu kugaruka nibwo twaburanye twabonaga nanjye mu ihema rimwe Katare nuko twatandukanye twaburanye
none niba wibuka byagenze gute kugira ngo abantu mwari mu ihema rimwe bikubite mutandukane mutabwiranya aho munyuze twibutse kubyibuka byagenze gute muri iryo joro cyangwa se kuri icyo gicamunsi cyangwa muri icyo gitondo
yego murakoze yari nijoro noneho mu masaha ni za mu gitondo nibwo yambwiye ngo nkomeze imbere ate imyenda yamahaye yiwe mwazakunda yikomezanya yarafite akana gatoya k'umuturanyi gato cyane kari kari kumugora kugira ngo arasanize uwo munsi rwose ukwiye kubonana icyo gitondo ndetse mu gitondo mu rukera birukanira iyo nahise nkomeza nshaho bwite za tongo za rubare ubwo nawe kizizira yaciyemo naje naje ndange nyuma kubona niyo mutoro gitaga imugunga nuko ugeze nyine imugunga cyakurina mira ku gisenyi cyangwa rusemera ku gisenyi mu rengeri nuko byaje bize kacu mu gutanga papa parapfuye kuri wari nabwo ndikora ku gisenyi
mu bantu badi barahungiye muri iyo nkambi ya Katade abahungutse abari mu Rwanda nta wigeza kubwira ko yamuciye iryera
yewe naje gusubira ku Rwanda gutare nawe cyangwa itarya Imana noneho mama wacu anyere ku rupapuro yari kintu niho ku Rwanda ako rupapuro yenzwe rwara kibanganye ari amagambo ngo uzasubize papa ngo amuri mwanje kamiri ariye makuru yonyine mbere ukuba ko yari muri 99 ari kuba pro rero ngo ako nago nakubesha ngo ahereye anga ba kandi umuntu ukabura urufashe nago kwashye kugira ngo ako nago namusanga ari umukobwa wiye
ibyo byose iyo ni inkuru nziza kuba muri 99 yarashoboye kubaha amakuru ye akababwira ko ariho kandi abaza amakuru yanyu
ntabwo yatubwira adresse ahantu ari rwose arakubeshye ntabwo mukuru wanjye ntabwo muheruka ntabwo nakunda kubera rwose rwose kuko yaba akiriho nawe aba yarashatse nanjye ariko noneho ngiye kuba ko hari umuntu wari warigutera yararangije yarazi ubwenge ntabwo yaba ari ahangaha kinajya ariko nanjye umufasha nabasaba ni ukumfasha mukamfasha mukashakira ishimwe
yego nicyo tubereye hano mu kiganiro agasaro ka Buraga n'ukubahuza mwese n'abanyu mushaka uyu mukuru wabirumvikana uramukunda uheruka ko gapapuro yanditse abaza amakuru yawe muri kano kanya niba kumva aho yaba ari hose mubwira amakuru y'i Rwanda umubwire n'iki kuri ku mutima
amakuru hano yose yabayumva mukuru wanjye Kamari rwose ndamusuhuza u Rwanda wacu ni amahoro urugo papa wanjye yarapfuye ariko nanjye narubatse naranashake mfite abana batatu b'ubungubu hano mu papa rwose Kamari mukuru wanjye hano yose yaba ari n'umuntu wese umuzi yaba azi ahantu ari rwose yamubwira ko turi amahoro mu Rwanda nta kibazo tumeze neza turajya turabyarama muri make badata bacu bose babandi bakarori bayohana bamusaba rwose barapfuye nadata bacu bimwe usigaye ndaguhumuriza ko Kamari rwose nta kibazo kandi nawe wahore bose imana ikurinde gusa uzaraze mu rugo nta kibazo rwose muramwiteguye buri munsi kandi abikumbuye murakoze
ndizera yuko Kamadi akumvise we Kamede ba gerageza uri mu karere ka Gasabo mu kiganiro agasaro ka Buraga nagira ngo ngushimire kuba waje mu kiganiro kandi mbonereho kukwifuriza kugira iminsi mikuru myiza yo kurangiza umwaka Noheli ndizera yuko yakubereye nzima izakubera nzima uzagire kandi n'umwaka mwiza uyu mwaka dutangiye uzakubere uw'amahoro menshi
yego ndabashimiye muri Amerika namwe mujye muhora rwose murakoze umwaka nanjye mushyashya kandi mwiza muzagire mu byiza biganire muduhatira gushimisha rwose Imana ijye ibarinda muri Amerika Imana rwose ibaba hafi ibahe n'imigisha yo kubaho yongerere na garanti y'akazi kubera Imana niyo yonyine bitanga murakoze cyane
ndagushimiye igira amahoro
amahoro y'Imana
shaka gasaro kawe muzakabona
maze rero
shaka gasaro kawe muzakabona
wikiki ntege
shaka gasaro kawe muzakabona shaka gasaro kawe rero
mukomeje kumva radio ijwi ry'Amerika ikiganiro agasaro Kaburaga Marita Mukantaba natuye mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Kigarama akagari ka Nyarurama mudugudu wa Twishorezo arashaka umwana we baburaniye mu Rwanda mu mwaka w'1994 iyi ni inkuru ndende y'iki kiganiro ni inkuru ya buri mubyeyi wabuze umwana amuciye mu myanya y'intoki mu bihe by'amage
kuba twafunguye kuri radiyo y'ijwi rya Amerika umva abana abantu bagenda babona ababyeyi babo n'ababyeyi babona abana babo nuko ubwo rero nanjye bikantera motiyo y'ibyishimo ndetse bivanze n'umubabaro avuga nk'ihari wenda kandi mbonye ukuntu navuga amazina y'umwana navuze ahari nazamubona kuko arashakishije ndamubura.
Ni umwana wawe wabuze?
Ni umwana w'umuhungu nabuze.
Uwo mwana wamubuze ryari yitwa nde?
Yitwaga Uwiringiyimana Jean Pierre ariko akenshi bakundaga kumwita Pete.
None se kugira ngo muburane byagenze gute?
Kugira ngo tuburane mu ntambara ya Jenoside ya 94 twaje guhunga kuva ahantu hitwaga nyine aho ngaho muri mu kagari umudugudu wa Sikere. Turagenda tugeze ahantu hakurya ya Nyamirambo bita Inyakabanda batubaga ngo mufunge isi baravuga ngo ntitwinjire hano bari bariyeri twinjira kuyo batwinjiza aho ngaho muri icyo gipangu nacyo cyari niko umuntu nawe bashakaga kwita n'abana be. Noneho rero badushyira mu kizihora hari mu nzu ntari tuzikinini tukari tuzura neza baducumbikirayo Imana niho yaturindiye. Noneho rero tukumva barimo baravuga bati nta muntu wica inyamaswa irungiye aho hantu irungiye mu rugo twari imiryango ibiri. Urumva?
Ndakumva.
Twari imiryango ibiri ndi kumwe n'abana banjye bose umwana nari imbereye nyina wabo n'umutware wanjye n'abana banjye bafite umushiki we n'abakuru be babiri. Bamaze y'iminsi ubwo noneho tugiye kumva twumva baravuze ngo nabo bantu nyine uwo twasanze ntabwo baje gupfa Imana yabarindiyeho n'abana kuguma aho ngaho. Ubwo tugiye kumva twumva nko mu gicuku bujya gutya aravuga ngo inkotanyi zafashe igihugu ati nibusuku tubona abantu baraje bafite intuzo bafite imbunda n'abo b'interahamwe bati nimuze inusuku mwese muhunge inkotanyi zafashe igihugu zaje ati kandi abantu badasohoka barapfa twanga ubwo nyine twari misitarabike ngo turasohoka ngo tujyane. Ubwo abantu baragiye baragenda tubona dusigaye aho ngaho aho Nyakabanda twahise nako tumenyagana kubera ubwoba turagenda tujya ahantu bita inyuma yamo Kigali bita hahe Karama. Tugeze i Karama amasasu aravuga ntituza bayatuka abandi ngo barakomeje bakomeza iyantuze ya bakomeza ku giti cy'inyoni barakomeza baragenda. Noneho rero tuge twakomeje iya Karama turaza dusangayo abantu nta bantu bariyo nabo barahunze. Ubwo noneho tumva amasasu aravuze twikubita hasi twikubise hasi. Ubwo ako kanya umukobwa wari umpekeye umwana abarabuze ingabo n'abana bose turaburana ngo igihumure mbyutse ndarindagira ngenda niruka mu gihugu ajya ataza ahantu ajya. Ubwo igihe nagendaga ndimbo kuko nta muntu n'umwe turi kumwe ngo n'utwana tubiri twinkurikirane twana harimo uwo nguwo baraza mbona bafashe ibitenge turambwira ntimumvuye hehe ati uzakiserute ati sinzikuntu tukubonye abana ugashima Imana. Ndavuga nti abandi bari he ati ntabwo tuzi aho bagiye. Ubwo twaragiye dukomeza kurindagira aho ngaho nyine Karama. Ubwo noneho inkotanyi ziratubonye ziraduhamagaye zitereka aho tujya turicara. Ubwo navuga ngo ni amahirwe icyo gihe twagize ndetse bampera n'abana ibyo kurya bari bafite imigati abahanga. Noneho ubwo twagendaga nyine tureba mu mazungu tumenye ko nabo hari aho bihishe hapowe n'abavandimwe ubwo tubabuze tugumaho n'abandi. Ubwo icyo gihe baravuze ngo bakigire utuntu kiri mu tamu. Ubwo bantu twari turi kumwe baravuga ati umubyeyi ifitiye agahinda yiburiye umugabo ntazi aho bagiye nimba bapfuye ntabwo abizi akaravuze ngo bino mwijanze niburira abana
uwo mudamu watwaye uwo mudamu wagutwariye umwana akavuga ko nawe yari yarabuze umwana ko agiye kumurera ninde waramumenye bakubwiye uwo ari we
umva nandi ho mvuze ndurumbira barambira ngo uwo mudamu ubutwaye sinamumenye icyo gihe rero havuze abana benshi ara abi bakarima nakambuka ngo bagiye babiba babajyana hirya abana benshi cyane ku buryo bari bashinzwe umutekano bakomeje gufata mikoro bavuga ati abantu bari kujyana abana umwana wa kanaka baravuga abura umuntu undanira umwana nanjye tumva nkumva n'ahandi barimo baramunga ngo babatwariye abana uko nanjye namubu
uyu muhungu wawe Peti bamutwara icyo gihe yari afite imyaka ingahe
yari hafi kumi n'itanu ariko yari afite
muri make uwamutwaye yamutwariye mu Rwanda niba Peti ariho ari mu Rwanda yakuza atakuza atakubona kandi yari akuzi mutandukaniye aho mwari muri kimwe n'abandi babyeyi babuze abana nko kubimbwira icyo gihe uyu munsi niba Peti akumva yitwa Uwiringimana Jean Pierre bashobora kuba baramuhinduriye izina ariko niba akumva nk'umubyeyi mubwira ijambo ushaka kumubwira rikuri ku mutima aryumve hanyuma dusoze ikiganiro komera ihangane fata akanya
yana wanjye ndamukunda kandi naramukundaga sinyengeye n'uwamukundaga ababyeyi ko tutaramukundaga abavandimwe baramukundaga kuko namubuze satani yarampemukiye yari yabashije kunshaka arambona nanjye namubuze ariko yanciye mu myanya y'intoki nimba nyumva amenyeye ko ababyeyi turacyariho n'abavandimwe bariho hari yakurikiraga yitwaga Bebe hari mukuru we mukuru witwaga Azariya hari n'abandi bavandimwe bavutse nyuma atazi nimba nyumva kandi nimba ari n'umubyeyi waba umufite aho yaba ari hose Imana izadushoboze kongera kubonana twagira ibyishimo byinshi kandi namwe ndabashimiye mwafashe mwabonye nimero ntabwo nabashije numvise nkumva ngize mosembura uko mbabaza ariko navuze ko nta kindi mugiye kumbaza ahari wenda Imana nibishaka tuzabona
madamu Mukantabana komera kuri wowe n'abandi babyeyi ntabwo ari wowe wenyine hari ababyeyi benshi babuze abana muri icyo gihe cumi mirongo icyenda na kane bababuriraho mu Rwanda bababura babareba bamwe bagenda bababona batwawe n'ababyeyi bashakaga abana bakeneye abo barera nabo hari abo bana bakuze bazi ko hari ababyeyi babo batazi ko babyawe n'abandi reka dusenge dusabe cyane kugira ngo yego
nimba nyumva ikintu kiri kumva noneho ikibabaje ni uko namubuze umutwe wo gutaha niba nyumva namubuze ku mutwe wo gutaha sinzi nimba byibuka sinzi nimba guta umutwe rwose
icyo nakubwira gusa ni ugukomera ukizera ikiganiro Agasaro Kaburaga kigera kure cyane kigera kure ntikigera ku bantu gusa kigera no ku mitima ndahamya nkomeje yuko uyu mwana wawe niba kiriho nacyo kiri imbere cyane niba kiriho uko biri kose nta mwana wibagirwa nyina nubwo bwose niba mureze yaba mwitanye ariko ntabwo ku kantu kabahuza k'inkomoko kazabura azaba nawe agushaka azakumva azakumenya
ndishinzwe ko kugarafunga ntabwo nabimenya sinabimenya neza gusa Imana yo mwuje nibishaka kandi namwe Imana izabashoboze hanyuma iki kindi nanone mubona abana bo mu mahanga ese bo mu Rwanda bo bahuriye mu Rwanda karababona
baraboneka mu Rwanda bari mu Rwanda ngaho yego ngaho rero igiye kirageze kugira ngo ngusezireho madame igiye kirageze kugira ngo ngusezireho kura ku minota dufite yarangiye unyemerere nkwifurize kurangiza umwaka neza uyu mwaka dutangiye uzakubere umwaka w'ibyishimo nugira amahoro uzahure n'ubwiringimana Jean Pierre Petit wawe hanyuma aze asanga abandi nicyo nakwifuriza nk'umubyeyi ngaho rero ukomere
Agasaro Kaburaga
iri radio ijwi ry'America ikiganiro Agasoro Kaburaga umwihariko wa muri Sanga Prosper Nsengiyumva atuye mu karere ka Rwamagana umurenge wa Gishari umudugudu wa Rwagahaya arashaka kumenya amakuru y'umubyeyi we batandukaniye muri Congo.
Numvise Agasoro Kaburaga numva ibyiza biberamo ibitangaza nibuka ko ari umubyeyi wacu kwatandukaniye muri Congo. Ndavuganye kandi yambaje n'umubyeyi Venoste njye kora ubushakashatsi agashakisha nkareba ko yazaduhuza nawe tukabyina tukongera tukishima tukanezerwa. Ni ukubatuma no kushakisha umubyeyi wacu witwa Ruca Mumeto Basile. Twaburaniye muri Congo muri 1997. Kije ndibuka nari mfite nk'imyaka irindwi. Ubu ngeze 35. Yari umubyeyi mwiza ugira ubusabane ugira urukundo rwinshi.
Yego.
Umubyeyi w'inyangamugayo ntabwo nabona uburyo muvuga.
Uya muvuge muvuge ni umubyeyi wawe rwose muvuge.
Umubyeyi nawe n'abantu basiga ubu ngubu nawe babaza ati umugabo uyu mugabo byagenze bite uyu mugabo yari umugabo w'imfura mbese muri make yari umugabo w'imfura icyo gishyika gihora ku mutima ukomeza gutekereza uti n'umuntu n'umuntu twabonana duteye umuntu utashyinguye uhorana ikintu ku mutima rogani uno musaza wakwiyambaza Venoste akazamfasha abantu yabaherereye wenda no bakiriho Imana ikimutije ubuzima ariko ku mutima numva mfite icyizere ko ariho.
None se mutandukaniraho muri Congo hari hehe nibutsa byagenze bite?
Hari mubyo nibuka neza ndumva niba ari Gatare mu nkambi ya Gatare twari tugiye biri akuntu bazaga ibisasu bikazakaza imivurumba gatanya muri mu nkambi ubwo bamwe baca abandi baca hariya turana uko nguko tuburanye rero twebwe dukomereza ahandi ubwo turakomeza turatatana kugeza ubwo dutashye twebwe mu Rwanda. Ariko nyuma muri za turuka za bibiri abantu bakajya bahwihwisha amakuru ngo baza za Congo Brazzaville cyangwa za Mozambique. Ariko nabegera nkababaza nibampa amakuru neza. Hari nabo nabajije ejo bundi nari nandikiye kuri Facebook n'abantu se umusaza witwa gutya gutya mwamumenya bamwe bakampa amakuru y'ibice simbashe kubisobanukirwa neza. Ndavuga nti kaniyambaze n'umubyeyi wenda wafite ubumenyi bwisumbuyeho kubarenza kandi na radio ijwi rya Amerika igera kure
yego
wenda twazabuze impundu tukongera twishima tukagira umunezero.
Reka duhere kubaguhaye amakuru bakubwira ko ashobora kuba muri Congo Brazzaville. Bakubwiraga ko yaba yarahageze ate, ko yaba aherereye he, uwayaguhaye uwumvaga ari umuntu ufite amakuru afatika koko?
Oya, nanubisha kekeranya yaravugaga ngo yarabwiwe ndura ngo yarabwiwe n'umubaza se bakubwiye ngo iki nsobanurira neza menye gute umuntu yabaza ni hehe mu kahe gace nawe nta makuru neza ndabaza se muzambike wabibwiwe n'iki bimeze gute ariko bose bakama amakuru y'ibice nakongera kumubaza ntagira ikintu yongera kumbwira ubwo nkomeze ntegereze nihanganye wenda tuzavugana ijwi rizagera kure noneho turebe niba twamubona.
Warakoze gutegereza wihanganye. Nibutsa mbere ya 94 mbere yuko muhunga mwari mutuye hehe?
Twari dutuye ubu ni mu karere ka Kamonyi, ubwo ni hahoze muri Gitarama. Karere ka Kamonyi, umurenge wa Musambira, akagari ni Mpushi.
Mu bantu mwabanaga mu nkambi ya Katare mbere yuko ibyo bisasu bigwa mu Gatatana mu Gahunga mu Kaburana, nta bantu wibuka mwari muturanye mwari mwegeranye bashobora ndetse no kuba barahunganye na papa wawe bashobora kuzakumva bakakumenya bakamwumva bakamumenya tawe wibuka kandi natashye mu Rwanda ariko mwari kumwahungaho mu nkambi ya Katare?
Umuntu nibuka hari abantu bari batuye ubwo mbere byari Gisenyi, hari umwana nibuka akomeza no kunkora ku mutima nkavuga nti se n'umuntu nawe umenya amakuru yawe byangwa neza. Hari umuntu bitaga Niyonzima, twari twegeranye urabona amahema kuntu bashinze inzu ku yindi tukajya dukunda kuganira twari turi mu rungano rumwe. Abo bantu nitwaga Niyonzima irindi zina ntabwo ndyibuka. Abo bantu twari turi kumwe nibo muntu wakomeza kunguma ku mutima ndavuga nti si n'umwe kuki ntamenya irindi zina ngo nkomeze mushakishe ntamenye amakuru yiwe uburyo niba barasasa amahoro. Nawe uwo nguwo numva ungaruka mu mutwe ngerageza kwibuka.
Wambwiye ko uyu musaza papa wawe ruca mu miheto Bazile yari umusaza yari umugabo w'indekwe ndende wari ko yari imfura ko abantu bamuzi bamuvuga neza bamuvuga ibigwi. Uyu mubyeyi wawe nkuko uvuga uti mpora mbitekereza ko akiriho nkaba nizera ko nzahura nawe mu gihe mutarahura nsenge yumva nuwabwiye ariko kandi nibyo uti ijwi rya Amerika rigera kure nakumva mubwire iki kuri ku mutima mubwire amakuru y'aho i Rwanda umbwire ikintu cyakuzinduye cyane uyu munsi ukaza mu kiganiro Agasaro ka Buraga.
Uyu mubyeyi wacu ruca mu meto Bazile ibaze na umuntu yansize nyiri umwe baduse twatandukanye tukiri umwana w'imyaka 7 kugeza imyaka 30 wibuka iyo neza yo umubyeyi bivuga ati uyu mubyeyi mubonye hari ingororano ubona utamuha bitewe n'ukuntu n'icyo gihe gito mwamaranye uburyo uburyo yabareze uburyo izina yasize abantu bamuvugaho uburyo yagiraga inama abandi bagabo hari abasaza tujya duhura akavuga ati rimwe ne runaka ati so yari umugabo mwiza cyane. Iki mbese hari sinzi ikintu mbona namwitura iryo shimwe cyo kuvuga ko yabaye umuntu w'umugabo yareze neza twarakuze. Muri icyo gihe gitura nyine nubwo atabashije gukomeza kuturera ariko ko turi abavandimwe twese turiho n'umukecuru mbese ntago ndumva nta jambo mbese ryamuvuga neza no kumubwira uburyo umutima hasigaye icyo cyuho n'iki cyo uvuga ati amakuru muzehe amakuru bimeze bite.
Ayo arakwiye ariko se birashoboka ko nzakutanga kumenyamakuru ye nkazavugana nayo imbere yawe nindamuka mubonye ijambo rya mbere ntumye nzamubwira nibiye
ndagukunda cyane ndagukunda ndagukunda cyane no kumubwira ko ndese ndumva n'urukundo nuko urukundo no kumwereka ko ndese n'urukundo
rurahagije kandi ibyo ni ijambo rikomeye cyane se ngiyumva urwo rukundo ni narwo rukwiye gutaha mu miryango y'abanyarwanda aho bari hose muri kino gihe kanoheri no kurangiza umwaka ndagira ngo soze ikiganiro nawe nkwifuriza kugendera mu rukundo ugatanga urukundo ukagwiza urukundo nkwifurije kuzagira umwaka w'urukundo uzawugiremo amahoro menshi ngaho rero urakoze cyane ku gukunda ikiganiro agasaro kaburaga ngusezeyeho amahoro y'Imana
murakoze namwe Imana ikomeze ibayobore muri byose kandi nkwifurije noheli nziza n'umwaka mushya muhire
agasaro kaburaga kabonetse
nari nabibasezeranije mu ntangiriro z'iki kiganiro turakira Mugenga Safari Oscar atuye mu karere ka Muhanga umurenge wa Shyogwe akagari ka Ruli umudugudu wa Ruhina arishimira ko agiye kubonana n'umwana we yari amaze imyaka 27 ataza amakuru ye
umwana ntabwo muzi mu byukuri nabwo muzi yewe nabona nyina nabona nyina 95
yego
icyo gihe nari celibateri nono kuva icyo gihe ntitwigeze tongera kubonana nono nyuma dipasaje nciye ahantu nabaga hafi nza kumva barambwiye umuntu twaduturanye w'umukobwa arambwira ngo hano hati umuntu ufite umwana usa n'uwawe w'umukobwa bamwita umugongo mama we niwe wari muhezi arabikambwira kuva icyo gihe kugeza na n'ubu uwo mwana sinigeze mukubita amaso
none nyina muhura mwahuriye he
twahuriye Nyamirambo
hari muwuhe mwaka
95
amazina ye urayibuka cyangwa se warihitiraga ntabwo mwibuka
ntayo nzi mu by'ukuri ntayo nzi
warihitiraga
ntayo nzi kuko ntabwo tugize kibwirana n'icyo gihe urumva umuntu wabona nyibu cyo dipasaje ndamwaborda nyine icamo basi aza kuba atenti aratwita
none icyo gihe wari umusore wari ufite imyaka ingahe
niba umusore wari ufite imyaka 30
hanyuma uwo mukobwa ntiwamubarira akazina uvuga uti ni Madelena ni Francine ni Françoise ni Bera na Keza ntacyuzi
amazina yiwe mu by'ukuri ntayonzi nigeze menya amazina bamwite mama we yamwite
ariko se yari atuye hafi yahe mwahuriye Nyamirambo hehe
namubonye gutyo dipasaje nka kwa kundi umusore abona umukobwa akumva aramukunda niyo ndamuhaburda nyine bya bindi by'ubushi by'ibatore kubonana uwo munsi ahita aragenda nanjye ndagenda nanjye Nyamirambo hafi ya Club Rafiki
hafi ya Club Rafiki none nta gahunda icyo gihe wari ufite yo kujya mu kindi gihugu yo kujya i Burundi cyangwa se Uganda
oya kuko nari mvuye ntahutse ngiye gushaka ntahutse nk'abandi batahutse
aha ku buryo bashobora kuba batekereza yuko wabyaye umwana ugasubira i Burundi bakekaga ko washobora kuba uri umurundi
we muri icyo gihe umuntu wumvise ikiganiro cyawe nawe watanze niwe wambwiye yuko yumvise icyo kiganiro gitambutsa noneho yumva avuga izina ryanjye kwa mkubu ni muna shakisha, mkubu ni muna shakisha papa uyu. Ariko avuga yuko ngo nifuza kumwereka ko muri cyo gihindo aba mu Bugesera.
Akavuga ko yifuza kukwereka abuzukuru.
Abuzukuru ibyo byinyo.
Yego. None se wowe umaze kumva ayo makuru bakubwiye yuko umwana wawe umaze imyaka hafi 30 ubyaye agushakisha ashaka kukwereka abuzukuru, wumvise umeze ute?
Wumvise mwishimye uwo papa wumvise icyo kiganiro amaze kubinjiriza uvurema mu by'ukuntu ndetse ishimye. Ariko kubera ko nari nzi nyine ko umwana ariho n'uwo mukobwa babonanye nawe mbere yari yasobanuye ko ari umubyeyi waciye aho ngaho akaba yarahetse umwana bisa kubera ko uwo mukobwa twari duturanye we yaranzi yatubanye hafi umwaka cyangwa amezi hafi 9 aho ngaho ariko nyuma yaho tuza kuyimuka turaza yimukira ahandi Nyakabanda hafi ya Nyamirambo. Ako kugira ngo tubonane nawe biragorana.
Yego.
Biragorana ntabwo twabaye tukibonana nawe. Icyo gihe nibwo naciye aho ngaho dipasaje nitambukira nirenganira. Noneho umukobwa ambonye arampamagara ngo nyamara hano haciye umuntu uhetse umwana umuswa. Avuga ko ashaka umuntu wica Oscar.
Yego.
Ni igihe nawe umubyeyi yavugiye umukobwa.
Ariko se mugenga ko hari abagabo bamwe si benshi ariko babaho babyara bakareterera iyo abana babashakisha amwe bakavuga ko batabazi bakavuga bati ibyo ntibindeba narashatse nabyaye abandi bana, wowe kuba ushyiramo imbaraga kugira ngo umenye uwo mwana wawe aho aherereye ubiterwa n'iki? Urashaka kumushyira mu bandi? N'umwana ni ikintu cyari kikuri ku mutima imyaka yose uvuga uti narabyaye sinarera, ni iki kibigutera?
Mu by'ukuri nifuza kubona uwo muryango wanjye. Nta kindi.
Ku buryo n'umuryango wawe aho ngaho imuhanga nawo witeguye kumwakira?
Nawo nawubereka.
Ubuse mugiye mutarahura tuzagerageza kubikora muri kino gihe cya Noheli no mu kurangiza uyu mwaka kugira ngo mwishimane, ariko se mugiye mutarahura ngaho ufite amasegonda 30 igihe kiradushiranye, musuhuze musuhuze mubwire icyo ushaka kumubwira mugiye mutarahura ariko ni vuba.
Umusuhuza namubwira ngo yambu cyane ko kandi nifuza ko twabonana nawe mu by'ukuri nabona ubuzi ku bage tukishimana nawe.
Ngaho rero umugenga Safari Oscar nkwifurije kurangiza umwaka neza, ugire amahoro y'Imana.
Amahoro
ikiganiro cy'umunsi ntano tugisoreje, mbibutse nimero muzajya mukoresha mwohereza ubutumwa bwanditse mutanga umwirondoro wanyu aho mubarizwa n'incamake ku muntu mushakisha, ni 00127273461 nongere nyisubiremo, ni 00127273461. Zero mwese mwese mbifurije gusoza umwaka neza no gutangira 2023 mufite icyizere cy'ubuzima no kongera guhura n'abanyu. Naho ubutaha mwari kumwe na Venuste, nshimiye Imana.